Alors, monsieur, ne zaman ese? Mbere kujya mu byatuzanye hano nagira ngo mbasabe duhaguruke ndashaka ko twibuka umunyafurika umuyobozi wa Ethiopia wari Prime Minister Meles Zenawi ntabwo yari umuyobozi wa Ethiopia gusa yari umuyobozi w'imena wahagarariraga Afurika muri byose kandi yari umuyobozi wuzuza inshingano ze bitari mu gihugu cye gusa ariko no ku ruhare rwa Afurika muri rusange nagira ngo tufate umunota umwe twifatanya n'Abanyethiopia twifatanya n'Abanyafurika bandi bumvaga agaciro yari afitiye Afurika tumwibuke tumuragize Imana Imana imuhe ikiruhuko kidashira ibyatuzanye hano rero ni ibintu bibiri by'ingenzi cyane cyane cyo gushyiraho iyi fund yiswe y'agaciro ikindi twahereyeho cya kabiri cyari ikimihigo icyo nacyo twa gishoje ariko byombi ndibwira ko byuzuzanya kandi bifitanye isano isano nuko ibi byose ibi bikorwa byose tujyamo harimo n'iyo gushyiraho agaciro fund nabyo ni umuhigo w'igihugu w'abanyarwanda ni umuhigo wo kwiha agaciro ni umuhigo twatangiye kera wo kurema igihugu wo gusubiza igihugu mu buryo no gukomeza kugitera imbere kandi ni umuhigo wo kumva ko kubaka igihugu cyacu kugiteza imbere mbere na mbere ni inshingano y'abanyarwanda mwebwe twese yaba umuto yaba umukuru kubusanya nabyo ukabinyura iruhande uribeshya uri umunyabinyoma umunyabinyoma wibeshya ukabeshya n'abandi ntaho nzi nari nta nubwo ari twe twaba aba mbere nta gihugu na kimwe ku isi ntabantu babaho ku isi bahabwa agaciro batezwe imbere n'abandi bantu ntibibaho abize amateka mu binsobanurire niba ari mwe mugiye kuba bambere kuzabeshwaho no guheshwa agaciro n'abandi mubimbwire uyu munsi nabo nabwo uwo kubivugira ntaho byabaye kubitekereza gutyo ni nka kwa kundi abantu umuntu batera ikinya cyangwa abasinziriza ntiwumve ububabare nibyo ariko iyo ufite ikibazo kirakomeza kiba gihari niba wahisemo icyo kibazo kugikemuza ko ikinya nuko bemeranye aho ikinya gishiriye urusubira muri cya kibazo bakakongera ikindi ugasinzira wakanguka ugasanga cya kibazo abanyarwanda rero n'abanyafurika niko tubaho kandi niko tubeshwaho tukanabyemera tukemera gusinzirizwa tugasinzira aho dukangukiye tugasubira muri cya kibazo cyacu hakaza abandi bantu batugirira neza badutera ikinya kongera tugasinzira ibyo murabizi ntabwo ari ibintu mpimbiye hano mugiye kumvira hano murabizi niyo mwabyirengagiza murabizi ndetse byabaye nka bya wa mugani sinzi aho ukomoka bya bindi ngo by'umugabo urya utwe yarangiza akarya n'utwe abandi barya ibyabo barangiza bakarya n'ibyacu bakagusinziriza bakarya n'ibyabo That's the truth of the matter. Ko niko kuri. Mugabo uryibye yarangiza akarya n'ibyawe. Kanakubwira guceceka utagira icyo uvuga. Niko mukuri tubayeho niba ariko twemeye kubaho niyo nzira dukomeze niba dushaka kuva muri iyo nzira ari ibintu twakora ntaba twanduranyije nawe haba twifurije nabi icya mbere ni uguhera ku byacu guhera kuri twe guhera no kuri bike dufite aho kugira ngo tunanirwe gukoresha bike dufite no kubikoresha neza noneho ngo dutegereze ibizava ahandi bizava handi bihenze uko bihenze biza bikwambura agaciro kandi niko gahenze nkuko minister of finance yabivuze ntabwo iyi mihigo arivuga ko tudakomeza kwakira ibyo duhawe ntabwo bivuze ko tudakomeza kubana nabo tubana cyane iyo tubana neza ahubwo nibikwiye gukomeza bigakomeza mu nzira nziza ntabwo bivuze na busa ko hari ikindi twahinduye mu buzima bwacu cyangwa se mu buzima bw'imibanire yacu n'abandi ntacyo twahinduyeho ahubwo nibyo twabyongereye agaciro ni ukuvuga ngo niba tubana n'abantu twabana neza ari uko twiha agaciro nicyo ngicyo tuvuga gusa kandi ibi nabyo bije wenda mu gihe ahari ikibazo cyane kumvikana cyangwa message dutanga ubutumwa dutanga bukomeza kurushaho kumvikana ubutumwa buje mu gihe uru Rwanda mureba abantu bagenda bakakubwira ko rimwe na rimwe bati urabyumva no mu makuru ngo kagahuguka kataboneka kuri no kuri mapu the tiny thing niko babyita abanyamakuru ariko the tiny thing isi yo sikazi ka you know the whole world descends on Rwanda like you know this is a mystery ni kintu kidasobanuka you know iyo umva ibyo bivugwa bigere urashaka kutari ko the form of injustice that you cannot find anywhere else in the world. Gutotezwa kutabaho kwisi kuba mu Rwanda gukozwe n'isi yose kaza ku Rwanda urwa Rwanda bavuga ko ushakisha no kuri mapu nturubone ariko bo bakarubona iyo bigeze ku injustice bararubona ariko nk'amateka y'u Rwanda uko yabaye kose no muri injustice jewe I try to find a silver lining no muri uruko gutotezwa tujye tubishakamo agaciro yutotejwe cyane ugomba kugira ikintu kigukuramo kumenya guhangana no gutotezwa iyo umuntu wirukankanye umuntu kera kugenda ukamugeza mu nguni akaburaho anyura agomba kukugarukana ariko gicyo mvuga ntabwo ari kugarukana turwana n'abadutoteje ndavuga ikindi no kugarukana twongera imbaraga zacu twongera imbaraga zitubuza guhutara zikurinda ntabwo arizo guhutaza abandi ntabwo arizo mvuga ntibumvuga guhutaza uwo ari we wese ndavuga imbaraga zo kwirinda ngo tudahutara nibyo muri bimwe byubaka izo mbaraga n'ibintu nk'ibi bijyanye n'ifanta ishyirwaho n'abanyarwanda igashyirwaho buri munyarwanda uko angana kose uko ameze kose bitewe n'imbaraga ze agashyiramo icyo ashaka gutanga ibyo ni ibyubaka kwa kundi kwirinda guhutara nibiza byongera nge ntacyo mvanamo ndongera n'uwafashije n'uwadufashije tuba dukwiriye kongera kuri ibyo badufashije ntabwo bigongana ejo numpa imfashanyo nk'izo tubona ntabwo imfashanyo zihagije ntabwo zijya zihaza tugomba kongera rero iteka n'ukongera ntabwo ari ugukuramo ntabwo ari ukugabanya n'ukongera iyo agaciro fanda niyo kongera imbaraga nahoze mvuga hari imihigo hari umuganda hari ubudehe hari ibintu byinshi nabirondora ndetse tugenda twishaka na za gacaca twashoje ejo bundi n'iki biriya byose ni ibintu twishakamo byongera imbaraga ntawe bihutaza ntawe byangiriza ni ibyongera ni agaciro fanda niho bikwiriye kuba bigana kandi iyo mico iyo yumvikanye neza ikemura ibibazo byinshi cyane byinshi cyane nk'ibyo turi buze kubona mu bantu bari butanga umusanzu no muri iki cyumba gusa tukajya kuhava twagwije n'ubundi gushyira hamwe ibyari biturimo ariko ntabwo byajya hamwe ngo tubibone bigira akamaro tudashingiye ku muco cyangwa ku gitekerezo nk'iki ngiki nagira ngo ushimire rero abatekereje iki gitekerezo ejo bundi mu kabineti duheruka kugira nababwiye niyo mpamvu bikwiye kuba umuco bikaba no mu bana bacu bikaba no mu kina nababwiye sitore ukuntu abana banjye b'abahungu batoya ngira ngo bari babisomye mu nyandiko muri uwo mwandika baza kumbwira kumbaza ngo ariko ngo utwoze dusoma ibintu by'agaciro fandi ngo makuru arambaza ngo dadi ngo wari ko ngo hari cyo bitwaye ngo ari amafaranga mujya muduha tubaha pocket money yo bajya kwiga ku ishuri ndabwira ngo dufasheho igice tukayashyira muri afande hari cyo bitwaye nihuvuga ngo turashyiramo igice kuko dukeneye ikindi gice nyine igihe turi ku ishuri ko Vatikani nta yandi tugusaba yo kongeraho turashyiramo igice cyacu tuyatanye eh ndabwira nti mwatinza ahubwo niba mushoboye ariko mwabitekereje mubikore rero abanyarwanda twapfuye rimwe ago dukwiye gupfa bwa kabiri ari cabinet bababwiye ko yatanze nayo umusanzu wayo twatanze imishahara yacu ngira ngo ariko ntabwo ari kuyitangiza gusa hari tuzaduhora dushyiramo ubwo ndakomitinga cabinet nimuyabura nzajya mbaguriza nzajya mbaha kuyanjye ubwo tuzajya ariko ni commitment ngira ngo buri gihe kuko nk'abayobozi nabyo ni inshingano dufite naho ibindi abayobozi ntaho bahungira inshingano ubu njyewe ntaho njya mpungira nta nubwo nenewe nanabigerageza kuko ubu imijugujugu yose niyo mbona bayitera abandi abanyarwanda ndabwira ngo bayinyerekezeho kuko nicyo tubereyeho nicyo abadutora kugira ngo tube abayobozi babo ni uguterwa iyo mijugujugu babatera akaba ari twijyaho tugomba kuba nka shoka bzoba Absorba urayizi imodoka iri mu imodoka igendwa mu byoba abantu bayirimo igirushya buriya hariho ibyuma bitashoka absorba byakiriye ntuza bigatuma abantu bicayemo banepa ntibumve ntibumve ibibazo bya potholes kubera ko ibyo byuma bindi biba bya niyo byakubiswe iyo mijugujugu yo ubu natwe turi nka shoka bzoba tugomba kuba shoka bzoba tugakushaninga abanyarwanda ntibavunike imigongo akaba ari twe tuyivunika twe twarabyemeye twarabisinyiye ndetse sinakubwira ko tunabikunda ahubwo kubashoka bzoba z'abandi iyo ni inshingano ibyinshi ngira ngo minister of finance nabyo yakomeje kubivuga icyangombwa iyi fund rwose urebye abanyarwanda uko bangana washyiramo ijana washyiramo igihumbi washyiramo miliyoni washyiramo izindi nyinshi buri wese bitewe n'uko abyumva n'uko ashoboye harimo imbaraga nyinshi cyane ariko nagira ngo mbabwire ko igitekerezo ubwacyo kiremereye kurusha n'amafaranga twashobora kuvanamo hanyuma tukubakira kuri ibyo ngibyo ariko igitekerezo ubwacyo kirashimishije ni ukucyubakiraho gusa hanyuma igikurikira mu buryo busanzwe nyine dukwiye kuba dukora kureba ko icyo gitekerezo umusanzu kivuyemo bikoreshejwe neza ku buryo umunyarwanda yumva ko cya gitekerezo cye cyiza umusanzu we yatanze bitakoreshejwe nabi ubwo rero hazashyirwaho uburyo buri wese ashobora kubikurikirana yaba afite icyo atumva akakibaza yaba afite icyo anenga akakivuga kugira ngo gikosorwe twese dushobore kwishimira ko imbaraga zacu zakoreshejwe neza icyo ngira ngo nicyo kintu cya kindi kibanze naho ibindi ni ureba amajyambere cyane twebwe nk'u Rwanda bihere bitewe naho tuvuye cyangwa aho tuva naho tugenda tugana ni ukubitekereza igihe kirekire long term ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe gusa bikarangirira aho ngaho dukwiye kukitekereza mu buryo bw'igihe kirekire kandi dutekereza no mu buryo bijyana n'izindi mbaraga byunganirana n'ibindi byose bikorwa mu gihugu rimwe na rimwe rero nituzana ibitekerezo bishya tukabibashyira imbere tukabivuga namwe usibye muri aha ngaha mwashoboye kuza hano munabyumva neza ariko mujye mufasha n'abandi banyarwanda kubyumva neza ntihakagire uvuga ati ibi bindi bazanye ariko ni iki noneho ngira ngo iyo bisobanutse neza ntabwo bigorana nta nubwo abantu babyinuba kubera ko babumva neza aho ibintu biva naho bijya n'inyungu babifitemo nagira ngo rero mbashimire mwese kandi nshimira mukanya abari tugezeho imisanzu cyangwa contribution muri fund hari n'abandi bazakurikiraho nyuma n'ikindi gihe cyose ndabashimiye cyane murakoze